Akuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Qashuka wena. Akuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Akuzeka mawukhuza. Asa, epha. Ngingawokopha usuke ukugijimeke kakhulu uzoshona. Yekela abakhuli indaba bayisola. Kwebeza izolo ukhiphe ungabona. Taphi uzogoda bese uyayisola. Ayi wena khuzeka mawukhuza. Ayi khuzeka mawukhuza. Ayi wena khuzeka mawukhuza. Ngithi ngingawokopha usuke ukugijimeke kakhulu uzoshona. Yekela abakhuli indaba bayisola. Kwebeza izolo ukhiphe ungabona. Taphi uzogoda bese uyayisola. Ayi wena khuzeka mawukhuza. Ay, kuzeka mawukhuza. Ay, wena kuzeka mawukhuza. Akuzeka mawukhuza. Uzosulisele mase kushuka. Angithi mkhulu ukuthi uphumile kulukuthi. Manje uyakhula, nawe ngekhula. Ay, kuzeka mawukhuza. Uzosulisele mase kushuka. Angithi mkhulu ukuthi uphumile kulukuthi. Manje uyakhula, nawe ngekhula. Ay, kuzeka mawukhuza. Ay, kuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Ay, kuzeka mawukhuza. Kuzeka mawukhuza, ay, kuzeka mawukhuza, ay, akuzeka mawukhuza, ay, kuzeka mawukhuza, qashuka you